Motorsports Worldwide, Monday to Friday weekdays.
Now, you and I know just how incredibly talented this man was during his heyday, especially for a defender who, I suppose, culturally said to be average players. But hey, many talented talents like him, one or two wrong choices impacted his career greatly. He is here with us, not only to share the good in his career, but also whatever he wants to let out. Because in doing so, another young, black, talented, upcoming youngster is listening to the show and also will heed the advice that he has to dish out. And that is why it's only an honor and a pleasure and a privilege to welcome in studio with us tonight, old John Mabizela. Mdomdala, good evening and welcome to the show.
Mr. Marawa, giving a little in a balal.
Unjan, but one right?
No, I ain't up here.
Yes, Octo, I went in a my interviews in Dengatlangan. Was why she in Jaland?
Oh, goes on about Robert.
Goes on about Tunjabata, OJ, in my interviews.
Caught our gas or goes of me night.
That's why it goes a good tea. It clean is so in let.
Engagosha Robert, if the approach ngendlela, I don't think go to ngaba a problem.
Yeah.
No go to give an interview. What about if Gizo locals on Ganyendlela and Gazi Ham San and Ami Gatabango Ugozi goes over no more complications?
Yeah. But make approach Angan before abantu bemidi.
No, esikhathini esikaningi Robert, into ebiyenzeka, they will just write or they will just say whatever they want to say. Ngaphandle kokuza kumina and sibe naleyo interview about whatever afuna ukuyibhala lowo muntu or whatever afuna ukuyitshela abantu lowo muntu. So I think iyona approach ebengamsandayo kakhulu. So ngagcina kwamina ngihlehla ebantwini abanjalo. So
sure.
Yeah, bengingenankinga nokuthi ngibe nama interviews with anyone, but
yeah,
indlela esuke yenzeka before indlela engazangithandi.
So ubuthole ukuthi umuntu ubhala kuqala ayibhali article yakhe ayifake ephepheni noma kwi-magazine engakhulumanga nawe.
Yeah,
but after say publishileke leyo nto bese ufuna ukugijimela wena ke zokubuza ukuthi lento eshiyo uyavumelana yini nayo?
Abanye Putmarawa ababuyele kumina nami ngiyibona ngoba sengiyifunda phepheni ukuthi ha sekubhala ukuthi ngami sekuthiwe ngami. So yeah, ngasho ukuthi bekuyinto ebingangiphathi kahle leyo.
Yini yacasula kakhulu kuzo zonke lezi zinto kade kubhalwa ngazo?
No, kuningi kuningi. I think mhlawumbe uma singenza isikhathi mhlawumbe siyihlalele phansi and really explain izinto because kunezinto ey'ningi that were said about me and were not true and ezinye bezingirhudulela phansi igama lami. So yeah, kuningi and uma ngingase ngithi asikhulume manje hamba isikhathi.
Akukhuleka, nginikezele isikhathi.
So manje
kuzolamula 7 o'clock namhlanje.
So but yeah, ngiyacabanga ukuthi kuningi kuningi abakushela. Yeah, hamba sakubekele lunye la.
But when ngomuntu engifuna ukuyazi OJ ukuthi and ngiyazi ukuthi kuningi ngeke ngiphikise kulokho kuningi nombana ngathukuthela nombana ngakwada. But for when a yinto yakuhlaba nje kabuhlungu ngaphakathi ukuthi cha sekudlalwa ngami manje
noma ngingeke ngise ngikubeke ukuthi ukuthi but what I will say ukuthi sibaningi emhlabeni siyawenza ama mistake.
Sure.
Yes, and but the way okwenzeka kumina it was like mhlawumbe umuntu wokuqala wokwenza a mistake in football ngendlela okuyihlangayo ngendlela kwabika ngayo kumina nangendlela okwaziswa abantu ngayo. So ngathi kwakushawa mina ngedwa kodwa uma uthi uyabheka bakhona nabanye abayenza same thing kodwa ezabo iy'ndaba le azikhishwa ngale ndlela eyami bikhishwa ngayo. So
buyucabanga mhlawumbe kwaku-personal
at some stage? Yes, kuye kwafika lapho ukuthi this is personal. Mhlawumbe sengiyadilizwa la, sengiyakrashwa, but equation bengizibuza mase why me, what have I done?
Yes,
because I've just played a football to standard engagcina kusona and then amaphutha ase ebakhona, so why kanje? Yes,
but if it's about personal, why do you think when bebezokuthaketha as OJ, as one of our youngest ever captains, Zebafana Bafana, at the age of what, 22, unikezwe umbhendi ye national team? I mean, that alone sengathi history owayenza hayi eklabhini, sengikhuluma nge national team.
Yes,
so umuntu onjalo kufanele sizame ukumprotect, kufanele sizame ukuthi simsupporte uma kuney'nkinga, sifike sinqunqoze sithi hey man, OJ yinto esingayenza vethu ukuthi sikusize. So why do you think wena ukuthi instead of abantu bafuna ukukusiza kanti kade befuna ukuthi bacindezele bashaye phansi?
Sesithi isiZulu kwesinye isikhathi izinja zizikhonkothi imoto ehambayo, azikho kothi zinja imoto emiya. So ngangingeke ngibavule emakhanda ngibabona ukuthi bacabanga, kodwa njengoba nawo usoshile ukuthi engakachieva ebholeni kwakwe-history. So ngiyacabanga mhlawumbe kwaku ukrasha leyo history yami engangenzile, or mhlawumbe bona babe nezinye iy'nhloso zabo engingazazi. So kunzima ngempela ukuchaza, because nakhona nje ukuze kube to that stage, or ukuze kube to that amount engaka ukuthi ngibe crucified kangaka, why nami? Angizange uku-understand ukuthi why me? So kwamina kwaye kwangidisturba nje emqondweni, ngingazi ukuthi ngizo.
Ngoba kulama interview ambalwa oke wawenza, washo nje wathi media played a role in destroying career yakho. Wayibeka kanjalo futhi akhona ama quote.
Yeah.
Mawufuna ukuthi ngiwabeke phansi, but ngiyazi ukuthi angikholwa. So mawusho njalo ukuthi kwakuyi media, kwangase imedia mhlambe ebona ukuthi oh usenze lokhu nalokhu, mhlambe bebe nayo i-evidence bese bayibeka ke emphakathini ukuthi no, nakho kwenzekile. Mawufuna ukusicacisela nje ukuthi mawukhomba imedia ubuyikhomba ngoba bekuyiqiniso lokade bekusho, obe bekufaka under pressure? Ngoba ngizama ukuthola man ukuthi yini le nto eyenzekile ukuthi bakubhale kabe kanje. Yeah, so by the time which when yiyo imedia contributed ukuthi career yakhe iphele, bekwenziwa yini?
Mr. Barawa, I think I noma ngathiwa babhalile amaphutha ngami. Yes, wonke umuntu uyawenza amaphutha.
Right.
And I wouldn't deny ukuthi ngenze iphutha. You know what I mean? Ukulivuma iphutha lami and rectify iphutha lami and move on with my life.
Sure.
But indlela okwakwenzeka ngayo ngisho naseqaleni ukuthi it was like ngathi babesebefuna ukuqeda nje ngo-OJ ukuthi kuphele about umuntu OJ. Kahle kahle ngizothini, ngokubeke nje bangehlisa isithunzi kakhulu, even though I made mistakes.
Sure.
Yes, kodwa bathi ngize ngehliswe isithunzi kangaka, it's something that nami engazange ngiphathe kahle yes amaphutha bayawakhipha amaphutha kuwo wonke ama-players all over the world yes and then ngeke ngithi abangawakhipha wami but ngendlela nakhona bekwenzeka ngayo njengoba kade sengiyichazile ukuthi abanye bebevesane babhalwe without consulting me
yes
and also find ukuthi ezinye iy'tori bayazizwa and they are not true so into mina yaye ngikhathaza kakhulu ukuthi babengehlisa isithunzi kakhulu
bengizokubuza ngeze Tottenham Hotspur but ngifuna ukuthi siyobamba ikhefu kancane sibuye uthi nje amanzi kancane bese siqhubeka naye inkulumo yethu ngoba i-trip yakho yokuye Tottenham nezinto ezizenzakala eTottenham zibalulekile bese siyabuya ke futhi sikhulume ke nokumnandi ngoba phela kukhona ukumnandi kukhona ukuhle okwenzayo ngiyabona futhi no negang la kwi Twitter sebeqalile ukuthumela I think ubani Qambothi ukhuluma ngo Speed to Eden Dale our stars in the house I'll read more of that tweet when they come back from the break but do send us your WhatsApp voice notes send them nice and early because there are lots and lots of questions that are coming through for my guest tonight it's an MSW exclusive with OJ Mabizale doesn't regularly grant these and we find deep pleasure in knowing that he is here today willing ready drove all the way through from Maritzburg wathi ayazi ngizofika namhlanje sizokhuluma sicacisela abalaleli.
Good evening, Rob. It's Teboho here, and good evening to all John Mabizela. Rob, you're talking to an intelligent player, exceptional talent, very rare, a rare breed, one of the greatest that we have ever produced in this country, Rob. He had the ability to read the game. He had a packed shot. No one will forget the goal that he scored, that cracker against Manchester United. And also, Rob, I just want to find out from old John, how was it like to be at White Hart Lane and being coached by Harry Redknapp, and how was the welcome there? And also, I just want to find out from old John, what is it that we're doing wrong as a country that we not see many of youngsters going to big teams like he did, and some of them went to great teams like Tottenham Hotspur. And I just hope that he's involved in football in any capacity. Thank you so much, Rob, for a great show. Teboho here.
Hey, Teboho, running out of breath, I can hear him, but still. Power punch as far as questions are concerned. Yeah, let me first take that question from Udeboho, just saying one of the greatest players ever, and I fully agree with that. Your trip to Tottenham Hotspur, that's what I was going to talk to you about, but, you know, thanks, Deboho's come through. What was it like at White Hart Lane, Harry Redknapp, some of the big stars that were there playing alongside you?
It wasn't easy at first. Starting njenge age ngayo to England, so alone e London, so it wasn't easy. Got a good party. Thanks to Tottenham staff because they've tried ngempela ukuthi bangenzele izinto zibe lula. Season a coach or mhlambe kwi playing part mangasho nakhona kwangekho lula kwaku breaker in ku locals ku first 18 or ku first 11 so I had to work very hard for that to happen so but nje they welcomed me ngendlela right I felt welcome khona and the opportunity banginikeza yona I think it was fair. Yeah, so and when isikhathi sifika ukuthi ngiperforma I think nami ngenza kangcono.
Sure.
Yeah.
Motu wenze kangcono. Just remind us firstly about how old you were when you figure Tottenham so that abakhohliwe owazi ucabanga but cabanga through your eyes.
Ngisena ngina 22.
And what do you say was the biggest difference between lokho kutholile we Tottenham versus lokho kwethu sokujwayela ekhaya?
I think ekhaya
kumnandi ekhaya kunzima ngale ungakubeka kanjani?
Not really. Ngizothi kuzo zombili indawo kwakungekho lula. Nangapha South Africa nakhona kwakunzima to get where la ngafika khona. Good pirates and ukudlalana kubafana bafana futhi ngalesa sikhathi ukusayina such a big club kwakungekho lula. And coming from KwaZulu Natal, so kwakunzima. Even though sengisayiniwe nakhona kwakumele still futhi ngisebenze njengoba kwenzeka kuthole ukuthi nakhona se-end up sengu-Captain Orlando Pirates. So engakusho ukuthi kwakunzima and ngasebenza kanzima ukuze ngifike lapho kwakungekho lula. So nakhona futhi ukuya kubafana bafana nakhona okuchaza kona ukuthi ngathi ngifika Pirates nakhona ngasebenza kanzima ukuze ngikwazi ukuthi ngifinyelele futhi nakhona kubafana bafana ukuze ngibe selected to play for iBafana Bafana. Nakhona futhi kubafana bafana it wasn't easy. I had to work hard futhi nakhona ukuze nginikezwe ibhande nakhona. So angeke ngithi kukhona la kwakulula khona. So konke kwakudepende kumina nokuthi ngisebenza kanjani nokuthi ngizimisela kanjani umsebenzi kule nto engenza nokuthi ngifuna kanjani ukusucceeda kwi-career yami ye-football.
But in terms of your training, bayasho ukuthi i-regime yabo phesheya ihlukile kakhulu nala ekhaya. Ibinjani i-training?
Angeke ngithi ihluke kakhulu but yona ihlukile because we're talking about international so they've got everything, they've got money, they've got young intanje to ngizothini ukusupport ama-players wabo to perform ngendlela nge-standard esiphezulu. Kingeke ngize ngigxeke kakhulu futhi i-South Africa but umehluko ukhona.
Ngicela ukubuyisela back to this day and I want you to watch this and tell me what inspired this because my goodness. A sensational equalizer. I think this was gold. This was crazy. What went through your mind here? Because it's the kind of goal where you get an opportunity. You have one thing in your mind, and that is to drive that ball accurately but hard. Outside the D line.
Yes, sir. Engakusho about that goal. Ngiye ngakuchaza futhi nakhona ekuqaleni ukuthi ukusebenza kanzima.
Yeah.
So before ngidlale ngangisebenza kanzima ukuze ngithole opportunity yokudlala. So I think yathi qhamuka ngalesi sikhathi and then I would say ukuthi ngangiready when the opportunity was given to me mentally and physically. Ngasho ukuthi kwakuyinto engangilindele to be given an opportunity. Ngiready. So ngasho ukuthi kwakuyisikhathi uNkulunkulu ayesibekile ukuthi sizofika. And then masifika nami angizange ngidlale kancane. I took it ngezandla zami zombili ngakwazi ukusebenzisa. Njengoba kwenzeka nje qala kwami ukungena and then scoring the goal. So yeah, I think kwakhamwa ngesikhathi ngiyiready. It was a perfect timing. Young game, it was a perfect timing.
But how did your life change after that goal?
Kona aku akushintshanga kakhulu because kwakusenomsebenzi wakusamele ngikwenze. Kwakuyigoli elilodwa, so mhlawumbe kwakusamele ngishaye amanye amagoli, kwakusamele ngidlale more games, kwakusamele mhlawumbe ngiwine ileague neSpurs, who knows. So kwakusekuningi okwakusemahlombe ami ngaphandle nje kokushaya igoli kuphela. So yeah.
Then the lifestyle yanje and you're outside of ibhola khona England.
Yayingekho hectic kakhulu because esikhathini esiningi nginokuhlala ngedwa esikhathini esiningi.
Right.
Coming from training, ngibuyela endlini and then ngiba indoors most of the times. I didn't have many friends khona ngale, but kodwa kuthema khamba isikhathi, yes, kwaba khona abantu from South Africa. Uthole ukuthi mhlawumbe bebese gaming bazongibuka and then will ask me to come and visit them and stuff and stuff. So yeah, it wasn't that much hectic. I find in yala
emzansi.
Yeah.
When we all try and find ukuthi the time is a terminator e contract yakho na kwi Tottenham, wenziwa yini?
Ngisho kakhulu ukuthi i discipline nje. My distractions, moving away from good path uNkulunkulu akubekele yona. Yes, uNkulunkulu uyakubekela i-path, akubekeli futhi i-path esmooth. Uyakubekela i-path uthole ukuthi izoba nama-humps here and then, nalaphaya. So I think nakhona yiyo into engasho ukuthi yangishaya ukuthi uthole ukuthi sengiyadistracteka somewhere outside of football. And then it happens ukuthi-ke it affects ilokhuzayami kwispace.
I've got a question on Twitter that says, please ask him how long he had to wait to break into the starting 11 at Tottenham. Well, in this case, do you remember?
Not really. Until that game.
Yeah,
because I'm a friendly, I'm trying to go out there most of the times.
Yeah.
Nakona, bengangidlalisi ama 90 minutes. Ngasho nje ukuthi baqale bengcenga kancane. So, njengoba nale game le obuqeda ukuyidlala manje, nakona, I came in as a sub. So, yes. I think babeza kahle nami, abazange bathi throw me with the end nje. So they wanted to me with to learn before get all the opportunity.
All right, there was a question from Unkos 90. Uphuthu Laizolo, also on Twitter. Akuhlangeneke noPhuthu lwami, but uPhuthu Laizolo uthi, I was blessed to watch him play with my neighbors from a unit BP. Yes, unit BP. But they were blessed to watch you play there. I'm going to take more of your questions. OJ is in the house.
Hey, Roberto. Ibusa pigwe, old John. Hey, putumtala. What a center back. No, what is the pelumbuzo now, I mean? Which central defender that currently playing South African currently playing central defender is the best for you between Roshin, CBC and other central back? There's that young white boy just trying swallows and don't know the name. Allen, I think it's Allen. That is a center back. He's a cool center back. So which is the best currently? And between Pirate and Sundowns, I know you play for both that team in South Africa. Which one you enjoy the most? The state you enjoy the most? Thanks.
Okay. I know there was a time la bekuthiwa ulibukele ibhola laseMzansi because you were disappointed about the quality of football that was being played here. Are you able to answer that question?
Yeah, ngizozama ukuphendula.
Okay.
Ngizothi yes, baningi. Ngeke ngibale bona kuphela. Baningi bakhona because I believe like South Africa we've got a lot of potential,
right?
And we've got talent. Lizopolishwa ngendlela lingagcina lifike emazingeni aphezulu or lingagcina even lidlule even ngisho nami. I understand. So I think umsebenzi kakhulu ulele ekuthenini how do we polish our talent. How do we groom our talent la eMzansi? Not only uzophelela ku PSL but even internationally. So I think baningi kakhulu. Nakhona futhi namanje PSL still angubuki.
Awubuki PSL?
Not really.
Is it why though? Is it about the quality?
Boring, yeah.
It's boring.
For me.
Yeah.
I'm sorry to say that.
No, no, don't be sorry. That is your opinion. Your opinion, yeah.
Right now.
Yeah.
Yeah, but yeah. Akusafani ngalesa skhathi sethu. Of which, nakhona, kungeke kuze kufane.
Yes.
Kodwa bathi, mina bangibheka, ngalesa skhathi esadlala ngaso, sisabahlula labantu ngebhola, even abadlala manje. So ngathi e generation eyangena ayizange iqhubekele la sagcina khona to elevate because the standard of football siye phezulu after e generation le ngangihlala na e football yase South Africa ngathi avela neyama ku level eyodwa ayizange sakhona ukukhuphuka. So and I think ukuthi iya dropa kakhulu.
The cause of that, we'll only find out when we come back from the break. That's the startling revelation there from OJ Mabizela saying that he doesn't really watch PSL football. He feels that the generation that took over from them has dropped the standard. He feels it's going down. And he feels it would die, as in, yeah, poor.
Greetings, Robert. Sibingelele lapho OJ, the legend, Mvuka Mabizela. This is Ndlela Kasompisi here, Maritzburg PMP. I'd like to get the view of Mfowethu Mabizela in terms of his analysis of the state of football in South Africa, especially with regards to two things. Okokuqala, you know, SAFA not being able to absorb players who emigrates, players who had a huge impact on the trajectory of football in this country, and I'd like to include him in that category amongst others like Abu Lucas Khadebe and so on, whether it be administratively or coaching wise and development and so on and stuff like that. And secondly, to get his view on, you know, the situation especially in our townships. You know, there's so much talent in our townships. Got a little talent, it just goes to waste. You know, people don't find proper opportunities or structures to make it, and they have to put food on the table so they cancel football and they do other things, or they get involved in you know, crime or substance abuse. So what is his take on, say, perhaps clubs not being able to absorb these players? Because we see so much talent in our townships that could really bolster South Africa and put it in a proper position, but it doesn't get to be utilized properly. At least that's how I see it. Thank you.
All right, thank you so much indeed for the questions. As we head into our final moments with OJ Mabizela, my guest right here tonight, tomorrow, Sports Worldwide, listening on Vuma FM, Rise FM, and also on Soweto Live. I think you touched on the standard of the game before the break. So I think that first question, unless you wanted to add anything else, Ushapngai. Elokshini, uyakhala naye ukuthi ayi, something has happened, especially within schools. Bengibona bebhizi bekuncoma abantu ukuthi involvement yakho uyabonakala emphakathini nani. When, what's your view? What can be done better and differently? Ngoba clearly khona lento eshodayo in terms of emalokishini especially.
Yeah, Robert, I think into engasiza kakhulu because ngempela we do have a problem.
Yes.
Emalokishini. Kwamanye amalokishi akusena ma ground, babulala ma ground and doing ama building and so forth and so far. Nalento yokubulala ama schools tournament nakhona nayo i-affected kakhulu i-talent lasemalokishini. But ke mina I think ukuthi if kulaba abahlezi ambone likapondo mabe ngase bathi concentrate more emalokishini baxhasa ama development asemalokishini I think ukuthi leyo problem ingasolvakala sibuyise ibhola lasey'koleni lixhaswe nalo kungagcini lapha kuphela but baphushwe abantu until the highest level so I think more engathanda ukukubona ama academy exhaswa
xhaswa ke into eyinkinga ngoba siyabona la eKZN ama academy akhona but ukuxhaswa lutho but abantu bayexpect ukuthi italent elibe khona sihlele sikhuluma ke la sisho ukuthi ibusisekile iKZN ngoba maningi amaqembu manje so 5 we premiership but then the support base itin ngoba let's say kuzodlalwa mhlambe kurelegate yodwa yase KZN back to 4 mhlambe kurelegate back to 3 kwenziwani ukuthi sustain we land ukuthi lawo 5 abo 5 for the next 10 years yabo so ama pool of players ayaphunyuka amanye ayekumanya ama province ayo benefit amanye ama club sishintsha kanjani lento babuke wayizama mhlambe nawe uyonqonqoza ukuthi hi ngu old John nine thing funa ukuyenza in terms of a contribution
as ngishilo Mr. Marawa ukuthi academy ama academy if angaxhaswa with more resources
yes
because young kids lele lapha ya ekuthenini igotshwa isemanzi understand so if singathi focus more lapha ezansi kakhulu I don't think ukuthi sizoba ne problem uma sekumele bakhuphuke
what's the best team in the PSL right now
obviously Sundowns
does anybody come close to you Sundowns
angeke ngithi khona because ishaya wonke umuntu mos
asala way obvious
way obvious isiwine ama league amangaka Robert kulandelana
yeah niyaqhubeka Champions League CAF yaqhubeka iqembu lakho le Orlando Pirates mawubhekisisa kahle yini angami kahle yakuphi insizwa
kuningi mhlambe ngizothi mhlambe abakhocha abalethwa khona mhlambe naba feel the pressure of such a big club kungenzeka ukuba abadlali nakhona abangayihloniphi la badge the way it used to be mawuzodlalela i-pirate it might be the office mhlambe signings ayenziwayo khona kuningi kukuthi ngeke ngazi ke because I'm not the inside
yeah
So but ke ngokucabanga kwami ku kulele izinto engiyibalela ukuthi maybe if kungatholakala a right coach azokwazi ukumelana with the standards of Pirates and even noma ku selectwa players kumele azodlalela Pirates kungadlalwa ku selectwa players ngempela ngempela azokwazi ukumela igama le Pirates and nomlando we Pirates because thina sisayina sasitshelwa ngomlando ukuthi uso umlando oqala ukuthi umlando ngakho.
Yeah,
so you need to really work hard ukuthi ugcine lo mlando and then nawe i-career yakho ke ikhuphu. So yeah, I think ngengeze noma ngengeze ngibe spot on kodwa futhi kulezi indawo ngibalele coach even nama players wakhona mhlambe ne office. I think God, there's something that needs to be done in those three things ngibalele.
Hey bamarawa chokukumbi lo bakabhaka lokuqina aso wish ukuthi singahlezi njalo sithole ama legend anjengana la awuhlezi uzwa interview. Mkhulu umsebenzi wakho baba, sekujabulela lo wabizela mfowethu. Hey we Pirates we legend mfowethu, ever since wahamba we Pirates asiphindanga salithola i defender elidlala ibhola njengalawe. Wawusenza sibe proud samabhakaniya. Yabona nje siyabona nangu olisanda engathi impela uzosijabulisa leza insuku lezi zomabizela uyayibuyisa. I so wish njengoba ne team idedele utshele nje labadlali bathengile bangafike ba inject leya energy naleya play yena ninayo kwibhakabhaka bafowethu. Siyafisa ukuthi iPirates this season ikishalenje Sundowns. I-Sundowns iyazenzela. Ngokwamabizela kumbuzo bengifuna ukumbuza wona ukuthi ngabe yini edinga ukuthi yenziwe iPirates ukuthi iphindele kulesa sikhathi noma iphindele la bhola noma ikwazi ukushalenje Mamelodi Sundowns. Ngiyabuza Marawo.
Good evening Mr. Marawo, ukhuluma noSibongeleni wakamkhwane kaMgaya Mathafeni. Hey Mr. Marawo, hey there, you got one of my favorite players Mr. Marawo. You have made my day. Long time I wanted to hear from that guy uMbulelo Old J Mabizela. I think he's one of the best if not the best defender we have ever produced in South Africa. Mr. Marawo, I was disappointed with that guy who I think he was also disappointed with himself Mr. Marawo about what turned out in his career. I think that guy should have played his football overseas for the rest of his career Mr. Marawo. I wish him all the best in future. Thank you Mr. Marawo.
Hey Marawo, hey uphethe star lapho, uphethe homeline OJ Mabizela. Ubethe ngazi ukuthi ungathini star leso into eyayivele ishaya iguli isesente wadli uyazikene wadli stadium. Ya sure Robert, nje ngithi mina aphushe nje ulova aqhubeke nempilo akhohlwe sokwenzeka empilweni aqhubeke nje ephambili.
Yes yes yes, toqhubeka lawo ama voice note out 3 bese sikhulumile nge Pirates before sidlale, so sizoyishiya ke leyo. Usibongeleni naye ubesho nje impela ukuthi no greatest greatest, mhlawumbe ungaphendula ke nje just as a response to any of lama voice note, but abantu abancomayo abantu abathi qhubeka push us lover sobe mnandi but focus ebe khona khohlwe okwenzekile. Yavumelana nabo?
Yeah Mr. Marawo, I think kuningi okwenzakalela empilweni yami.
Yeah.
And kuningi futhi engikufundile ku okwenzekile and okunye kungikholisile kakhulu. So yeah, ikona ukuthi nje lethu 10 ipage leliya bale page lesha and move on with my life because angisi umuntu ogive up akalulu empilweni. So yeah, I think ngisazo bakhona and ngizimisela futhi ukuthi contribute more people la la South Africa. And
in what capacity? abangazi noma usuwa-retire yini bathi wa-retire 2015 manje sekuthiwa usiyabuya usuzodlala. So yeah, I'm confused, Baba. So to for no contribute to Poland listening in Africa, in what capacity?
Developing it lapaya phansi kuma roots, because I think that's where it's in a problem khona kakhulu. Angeke ngifune ukujahela lapho phezulu kakhulu, but lapaya ilasine problem khona la ekumele silungise khona to ukuze sikwazi ukuthi generation ezaya ibe isithathe isibekwe lenye izinga Africa and internationally, because phela ngabe ama club maningi akwazi ukungena ukudlala ku Africa, bafana ngabe yakwazi ukuswina le African Nations Cup, bafana ngabe akwazi qualify ku World Cup nakhona futhi, not just to make numbers corner, but see bonnie progress at some moment got a final semifinals. So ilogo okungangijabulisa uma ngase ngibona sekwenzeka, so angeke ngiphumule ngingakakuboni lokho kwenzeka. Ngizozama ngawonke amandla ami ukuthi try ukuthi noma angeke ngithi ngizohluleka, kodwa that situation.
I love that. I love that because you're challenging yourself in the process.
Afternoon, Mr. Marawa. Ubonga ndwexhopo. Yeah, Mr. Marawa, ngiyasiza story leso sixoxa no Mr. Old J Mabizela. Ngicabanga ukuthi kufanele kube nezinto ezenziwa eyifana nokuthi umdlali mefike etimini. Kube nemali mhlambe ebanjwayo ethize kuye nesarali yakho ukuthi nganani, kwenzela ukwazi ukuthi uma ephuma mhlambe sekwenzakala mhlambe izinto ezithize ezibheke eqaleni, akwazi mhlambe ukuthi abekelele zomali mhlambe ayithole emva kwesikhathi esithize. So uma ukuthi uqale kulo team, so ngizothini nje, kube naleyo continuous yokuthi imali yakhe ibambeke, so benzele ukwazi ukuthi basizakale ekuhambeni kwesikhathi. So nami ngiyabona ukuthi mhlambe kunalokho ukuthi vele abadlali bayekelelwa ngokwezimo ezithize ukuthi imali abayihola inkulu, mhlambe kunezinto ezimali ezingabanjwa kubona mhlambe uhulumeni, angisho kanjani, but mina ngizothi singiphatha kabi leso story saleyo ndoda, ngoba igalelo layo cha ngiyalazi kakhulu, futhi nje angakayiboni indoda esafika kuyona ngokwebhola nje, hayi angakaboni mina nje leyo ndoda bengiyidlala elinye ibhola elinzima kakhulu. So ke kodwa ke impilo injalo, ngizothi nje indoda ingaphela amandla, ukuphuma ebholeni akusho ukuphelelwa mhlambe umhlaba. So nje njenganendoda kufuneka iyibambe iqine nje. Ubongani lo exhopho, ngiyabonga mara.
Sibonga kakhulu Bongani, sibonga kakhulu Bongani. And I guess in wrapping up the show, I think it takes me back, and Bongani is there full of compliments as he should, because you deserve all of those compliments. Ngezo kuthiwa wamtshela uCarlos Alberto Pereira ukuthi there is no better defender than OJ Mabizela. Is that true?
Ka angizikhumbuli ngikusha lokho bala.
Awukhumbuli?
To be honest, yeah, cha angikhumbuli ngikusha lokho.
The words better than any defender.
Because sidaba sami bengajwayele ukuzikhuluma into ezifana lezo nabo coach.
Yeah,
so bengase umuntu okhuluma kakhulu.
But it was after lento yenzeka with uJoel Santana.
Yes.
Ngikhumbula before igame ye Malawi
2008. Yeah.
But sesiphelelwe isikhathi. So ibamba futhi. But ngendlela ohleke ngayo. OJ Mabizela, thank you so much, Baba. It's been a great honor chatting, catching up, and making South Africans aware that you breathe and you long to change your life. Long may that continue.
Bonga mina Baba Maraba. Ngibonge nakubalalele kade belalele.
Sishiye kanjalo. So ibamba futhi le blockbuster lo iphethe mfana omdala.